radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaru kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi byezwaho nange Venuste nshimiye Imana. Ikiganiro cy'uyu munsi kirabimburirwa n'inkuru mwumvise hano ku ijwi ry'Amerika y'umwana w'umuhungu watoraguwe mu mirambo mu mwaka w'1994 mu nkoto za Kinyambi hahoze ari muri komine ya Musambira. Niwe warukutse wenyine kwa se na nyina, yarezwe n'abagiraneza bamutoraguye baramukuza akura atazi umuryango we nyuma y'imyaka 28. Binyuze hano ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro agasaro kabura ga abona umuryango we impundu ziravuga arishima.
Ntabwo nabyumvisha ko ari njye wahari wabonye umuryango, ariko ni byiza, ni by'agaciro kugira aho ukomoka. Ni byiza imyaka yose namaze ntagira aho nkomoka, aho meze nk'aho afite aho mba nubwo umuntu ahingaho mu gihugu ariko umeze nk'aho utazwi. Ndumva nishimye uburyo nahuye na ba masenge narababonye, nahuye na abanku bose narababonye, abenshi nagiye mbabona n'abandi benshi nari nabona, kandi uko nabibonye banyishimiye kandi nanjye narabishimiye. Ni iby'agaciro cyane kugira umuryango, kandi nshimira ijwi rya Amerika cyane kuko bakoze ubutabazi buvuye mu ndiba z'imitima yabo. Nta wundi, sinzi ukuntu nabivuga, nta kuntu yari ashakisha, ariko ngeze ku ijwi rya Amerika nyuma y'amezi make cyane mbona birakoze. Imana yawe umugisha.
Uwo ni Stanislas Kanyenzira amaze kubona umuryango avuga ibyishimo yari afite ku mutima. Jean Pierre Murigande ni mukuru we kwa se wabo, ni nawe watubwiye bwa mbere kwa ari uwabo. Aratwibutsa amateka y'umuryango wa Kanyenzira, izina yahawe kubera ko yatowe ku nzira, akaba yarazwi ku kabyiniriro Kanzinzi n'ibyishimo yabateye mu muryango.
Amateka y'umwana Yakubu Venuste yahunganye na mama we na mukuru we na barumuna be, we yari uwa kabiri muri famiye mu ndetse na nyina. Bageze mu nkoto barimo n'umukozi ubarera, bageze mu nkoto babavana mu modoka bari barimo, bari bahungishijwe n'abantu twari duturanye niko byitwaga, ariko barangiwe barabagambanira ku bantu b'ikivuye nyaramwe z'ikivuye, ariko niyo kandi ko zitwa barabanza kuri nyina baratema batema abana bose bazigumye hejuru, we asigara mu mirambo ari muzima. Nibwo yaje kuvanwamo rero n'umuntu n'abasoko uburuga byo twabimenye byo muri ko yavanwemo n'abantu bamujyanye kubisobanuriye, ariko niko urugendo rwe rwagenze. Hanyuma rero nza kumva radiyo y'igihugu Amerika mu kigaragasaro kabura nkunda kugikurikira, numva bavuza amazina ye yishwe n'abamuvanye mu mirambo, ariko agerekaho akazina Kanzinzi kuko ariko yitwa. Hanyuma mpita ntangira gukurikirana rero nibwo nababwiye ngo mufate duhuze, muraduhuza mu by'ukuri dusanga niwe.
Dusubire inyuma gatoya, papa we yitwaga nde? Kubumva ijwi ry'Amerika watwibutsa uko papa we yitwaga?
Papa we yitwaga Musabane Innocent.
Musabane Innocent nawe yaguye aho mu nkoto za Kinyambi.
Oya mo we ya bamuteze nyine muri Bahuba muri 1993 yari yarapfuye imbere yaho gatoya, ahubwo yari kumwe na nyina witwaga Mukarusanga bakundaga kwita Kayitesi, na barumuna na mukuru we, na barumuna na murumuna we na mushiki kubari bane.
Uwo muntu waje kubabwira ko yabonye uko byagenze bageze mu nkoto za Kinyambi, yababwiye ko ari bande bamuvanye mu rugo uwo mubyeyi we Kayitesi?
Bava mu rugo bahavanywe n'umugabo witwa Kijanga, yari afite ikintu kiboko kimeze nk'icyamugaye yashyiraga muri Kiyovu mbere ho gato, ahavanywa n'itwa Fulgence w'umunyacyambu utwaye wari utuye hariya kuri Bahuba nawe bagenda bitwa ko bahungishije, ariko bagezeyo babwira interamwe zari kuri bayireri ko hari harimo umudoka harimo umugore w'umugabo witwa Musabane Nosa utuma agemurira inkotanyi amasasu kuri jeta ijyari niho tuvuga.
Hanyuma kuva iki gihe cyose gishize imyaka hafi 29 hari yandi makuru mwigeze mumenya ajyanye n'uyu mwana Nzinzi?
Amakuru twamenye twayamenye mu gihe cy'agatatu kubera ko umukozi wabareraga bari mu modoka bahunganye babitwa ko bahungishije we yaje kurokorwa n'undi muntu wari wicaye mu modoka amuza gusohoka ngo abakurikire kuko nawe baba baramwishe niyo watubwiye ko yasize uriya mwaka Nzinzi bataramutema we yari muzima ari mbuye ntabwo twigeze dukurikirana ko ntabwo twari ntabwo wari kumenya ngo urakurikirana umwana w'imyaka 4-3 mu mirambo mu nkoto utuye i Kigali ujya kureba uwo mwana n'imirambo barayishimiye byari bigoye gukurikirana umwana ungana gutyo byari bigoye kora kandise ahubwo ni ibitangaza nkabyo.
None umaze kumva ari hano ku ijwi rya Amerika abantu bakavugira bati twumvise umwana uvuga ko yitwa Nzinzi bamuhaye irindi zina mwita Stanislas Kanyenzira kubera ko bamutoye kunze niyo mpamvu bamuhaye iriya zina, igihe wumvise aho mu mutima wawe wagira guti uyu mwana agombe kuba iwacu na mbere y'uko mpamagara tubwire wumvaga umeze ute watekerezaga iki icyo gihe?
Mbona byabanje kunkora ku mutima mbanza kubibwira mutante wanjye umwe kugana n'undi data wacu ndamubwira uko bimeze ndababwira ariko ngiye gukurikirana kuko ubwo bushobozi ndabufitezeranye n'abanyamakuru bamwe kuko hirya Amerika ngiye gukurikirana numve ariko byahise binkora ku mutima kuko muri njye numvaga batarapfuye ngo bashire gusa kongera guhura numvaga ari ibintu bigoye ahubwo igitangaje nakavunitse ni ukuntu abamwishize n'abamwishe Kanyenzira kandi n'ubundi witwaga Safari.
Oh, ni ibintu byiza Imana ikora ibitangaza. Ariko hari no kuba ahantu atuye n'ahantu mutuye n'ahantu papa we yari atuye ntabwo hari umwanya munini atuye hafi aho mu Nyakabanda, ibyo byo ubisobanura gute? Nabyo ni nk'ibitangaza
muri kivuga twaganiriye n'inzira yaciyemo ni igitangaza koko kuko abamurega bamaze gupfa yaje gukora akazi ko mu rugo Kimironko ava Kimironko yaje no kuba umugabo ngo yiguriya n'imodoka yacuruza imigati ubaba munsi mu rusengero rwa DPR umupasiteri wamuyoboraga nawe niwo muri famiye byabaye ibitangaza kuko ngo hari n'umucuranzi n'umuhanzi n'umuDJ mu rusengero ariko noneho gatoya aho atuye ubungubu ni muri metero 500 uvuye aho nyirarume akorera kuko akorera mu kigo iwacu ka Busunzu. Umwana nawe agatuye bahita kubishingwe ni muri metero 500 uvuye aho ngaho njyewe ntuye mu wundi murenge ariko nanone byegeranye ku buryo kubwo iwanjye kugerayo nahagera n'amaguru notetareje 15 kuva aho atuye kugera iwabo mu rugo aho yari avuka ntane iyo uhagaze iwe uba ureba mu rugo iyo uzi inzu uyitunga urutoki ukayibona. Urumva rero ni Imana yagiye akiyongeraho n'amaraso kwa amaraso arakurona cyane.
None maze kubahuza muganiriye ukumva umwise Nzinzi arakwikirije, wowe muri wowe ni iki wumvise gihindutse? Ni iki uwo mwana Nzinzi Safari Stanislas Kanyenzira yakwibukije?
Kubera ni amateka akomeye cyane nkimara kubyumva numvise ntabwo ari ikiniga numvise ikintu kimfashe ngira ngo warabyumvaga nabuze uko nifata mbora nuko mbuga uziko byabyananiye ariko urumva nabo byambereye igitangaza ndabyakira nsigarana nyine amatsiko yo kumubona. Urumva icyari gisigaye kwari ukumubona kuko narabyakira byo papa we wundi muri makengo akagucure mu makengo papa we ntiwari we
yego
yari umucuruzi ukomeye hano mu mujyi wa Kigali muri quartier Mateus yari afite yaramaze nk'imyaka irenga 20 afite amangazini yari umufana wa Kiyovu ukomeye cyane wari noneho akagira ubu muntu budasanzwe ngira ngo niwe muntu ifashe kimaze kumukubita niwe muntu washyinguwe iwacu ashyingurwa n'abantu bo ku isi yose ku buryo imodoka zari zipari kumukasaza kugereza yari umuntu ukuzwe cyane yakundaga abantu yakundaga umuryango ku buryo kubona umwana we muri famiye byabaye igitangaza benshi banyishe umusazi nawe wamara ahamagaraga arambwiraga ngo ariko ngo ibintu bisazi nibijya bishira umuntu ungana nawe uratinyuka ugasara ntabwo muri famiye bigeze babyakira ku buryo buri wese kujya kumwakira nahamagaye data wacu mutoya mpamagara nyirarume tugera turi batatu abarimo barabyihorera nyuma tumaze kubonera aba tumaze kumubona tumaze gukonfirma ko ari we tubohereza amafoto tubohereza ibiganiro twaganiriye batangira kumuhamagara abona no yarasengeye mu rukiko rw'ikirenga hari undi wo muri statistike nawe baravugana baraganira kuko twavuganye uyu munsi ambwira ko bamwakiriye ahantu mbega hari n'abandi bo mu cyaro bifuza kumubona niyo mpamvu twateguraga ko byibuze mu cyumweru gitaha twaba twagiye
agasaro kaburaga karabonetse
amezi atandatu Stanislas Kanyenzira abonye umuryango yagarutse ku ijwi rya Amerika za mpundu zamuvugiye igice kimwe cyahindutse induru abamureze ari uruhinja baramwibuka imanzi ba nyirasenge na ba nyina wabo bamusharaza urukundo ariko aravuga ko bamwe bamwakiriye bishimye bamubwiye ko batamuzi uwo Kanyenzira nakiriye ubu ni impfubyi itabaza
mbese nabonye umuryango ariko mu kubona baranyishimiye ariko nyuma yaho bamwe ntabwo banyishimiye banyakiriye banyishimiye nyuma nabaje kuhinduka bavuga ko ntari uwabo abitewe sinzi icyo ari cyo ariko abandi bo ari abamama bo baranyakiriye na n'ubu none n'ubu turacyari kumwe banyemera ko ndi uwabo ariko abandi bo bakabo ntabwo babyemera kereka masenge imwe niwe wenyine ubyemera abandi bose ntabwo babyemera bavuga ko ntari uwabo ntazabyabyara abana bameze nkanjye abareshya gutyo
iyo bavuga ngo ntibabyara abana bareshya gutyo baba ari abana bareshya nanjye bareshya n'uruhe rwanda bavuga n'abameze bate
bambwira ko ngo batabyabyara abana bagufi bo babyara abana barebare ntago nta muntu wabo ugeze uba mugufi cyangwa areshya nanjye ariko ibyo babivuze nyuma kandi mbere bwo bagaragaza urukundo banyita ko banyishimiye ariko ubu ngubu nyine byaje babibi cyane kugeza ubwo baramvugisha nta n'umwivugisha muri bo ndetse kugeza nubwo mu minsi ishize ubu ngubu mvuye muri gereza
uvuye muri gereza ukeka ko hari ababigizemo uruhare cyangwa se ni impamvu zawe zatumye ujya muri gereza
nibo babigizemo uruhare kuko iyo dosiye ko nayikurikiranye n'abantu bagiye batuma bavuga ko ari bene wacu ngize nta bandi ndi kuzira
ibyo unyemerere simbijyemo simbyivangemo ibintu bya dosiye ziri mu bintu by'ubucamanza nzirekera ubucamanza njyewe ndeba uruhande rw'ubumuntu rwanyu ni rwo mbafashamo kugira ngo mbafashe kongera kwizera nongeye kukwakira Kanyenzira kubera ko wampamagaye umbwira uti mfite ikibazo abantu wampaye ntabwo banyakiriye ariko bari bambwiye yuko bazakwakira mu muryango ko bishimye ko bazaguha icyo ukeneye uretse yuko na papa wawe yari umugabo ariko iyo nshaka kukubaza abavuga ko batakuzi ni 94 wari waravutse wari umwana muto yuri gitambambuga abo baso wanyu ntabwo bakwibuka ntibakuzi uwo mwana wavutse iwabo ntibamwibuka iyo bakurebye ayo matwi bakakureba urwo ruhanga basanga utari uwabo
kinyobera bwa mbere na mbere duhura barabyemeye baranabyemeza hashira nk'icyumweru mbere ubona ko babyemera ariko ba data wacu igihe cyarageze ndetse n'undi witwa marume igihe cyarageze baranyaga bavuga ko nyine ntari uwabo
ariko masenge barabyemeza ndetse n'abashiki banjye kwa mama wacu n'umama wacu muhari bose barabyemeza ntari n'umukozi wo mu rugo wa watureraga oya twarahuye arambira ngo nihuye mwihuye ndi arebe nimba ari ngiye nzikuramo abona aravuga ati ni wowe ndakunze kuko narakureze ariko abandi bo ntabwo bashaka kumva ko nyine naba ndi uwabo izi ikibitera abantu mwamuje nabo izi mbona bafite umutima mubi sinzi impamvu ariko abandi babo mama barankunda ntabwo navuga ngo baranyeka ahubwo isaha ku isaha umunota ku munota bahangayikishijwe nanjye nibaza ahubwo baratwahuye bwa mbere duhuye ku ijwi rya Amerika ukuntu nyuma byarangiye bamaze kwihakana
birashimishije yuko uvuze ko nyogosenge agufashe neza nawe yaje hano ku ijwi rya Amerika mbwira yuko ashimishijwe no kukwakira none iyo urebye usanga ikibazo kiri hehe hari ikibazo ki akenshi na kenshi arabaza hano bakambwira ibibazo bambwira bati harimo ibibazo by'umutungo by'iminani dushobora kuba ari byo tuzira nabyo simbyivangamo cyane hari ababishinzwe ariko se hari ikibazo cy'ibintu cyaba gihari hari ibintu papa wawe amazu yari afite ubucuruzi yakoraga hari ibintu yasize waba uzira hari mbwira
ibintu byo birahari ndetse birahari byinshi gusa none byabuze gica ngo hatazajya imana musaba abantu uza akabura ikintu yafata kandi umusaba yari yarakoze ibi rero ba data wacu wowe bifite ane cyo kintu ngiye mvuga nini ko ari cyo cyateye ibyo bintu bikatuma nanjye bane bavuga ko ntari uwabo nicyo kinani cyabiteye kuko abandi bose abo batabifite barankunda nta n'ikibazo na kimwe tugirana n'uwo ari uwo masenge kuko wanjyane ntabwo ntawunyanga andi masenge ari menshi ariko abo nabo impamvu mbona bahindutse ni uko ibi byose bagiye batekereza kumva ko wenda ntantu byaboneka kandi isibyo nagiye ndangamiye cyane nagiye ngiye ndangamiye mu byawugaragaga ariko ntabwo banyakiri nk'uko njye nabashakaga
reka nkubaze kanyenzira papa wawe yatabarutse asize amazu hari aho yari atuye amazu ya papa wawe atuwemo nande
hari atuwemo n'uwo data wacu iyi n'indi nyine bagurishije ariko ntago ahantu ibyangombwa kubera ko ntago babashije guhana mitatire niko navuga kubera ko nyine ntabwo umuryango wabyejejweho kugira ngo inzu yagurishe kuko hari umuzungu uyibamo umunsi wa none ayibamo mu buryo ayiguze ariko mu kuyigura kwe ntago byemejwe ko ari inzu
iyo nzu iramagana he
i Nyamirambo
none se kanyenzira hari uburyo nigeze kubabwira bworoshye kandi bukoreshwa mu Rwanda bwo kugaragaza amasano abantu bafitanye ni uburyo butaziga butabeshya bureba ibyo umuntu atarebesha amaso butapima uburebure budapima ubugufi ni uburyo budapima indeshyo ni uburyo bwizewe nigeze kubabwira mbere yuko muhura ko nimugira ikibazo muzambwira nkabafasha kugira ngo ibyo bintu bishoboke kandi nzi neza yuko ibigo biraho ngaho ku Kacyiru ka Kigali ntabwo mbona ikintu cyagombye kuzana inabi kandi hari uburyo bushobora kuvana ubwo bwikekwe mu nzira mbese witeguye kuba nawe wakwemera yuko ubwo buryo bukoreshwa kugira ngo hagaragare koko niba uri uwo muri uwo muryango koko
ubwo buryo bwarakoreshejwe bumaze gukoreshwa bugaragaza ko ndi uwabo kandi ntari uwabo mbese buri mu mayira abiri baravuga bati ugomba kuzazana n'uwo nyogosengera ariko ukamupimana nawe asengera avuga ati ntabwo njye najya kwipimisha nzi neza kuri uwacu nta mpamvu yo kujya kwipimisha kereka nyine ndi kuguhakana njye singuhakana Ero baguakana, kuti baguakana. Esi bintu bivau ko ubogo bito shwa baguakana ngo. Nuwatu zwa, so kujisikiza chukui. Na urelo harimu rujizo, batalibuwa kundaru wa, wabijeni za kutu, kanda tariko wabijanzi.
None se, uko, jumze kana yuko, uretse ku taguhuru kundo waru keneye, ndakwibuka, uza mu kiganiro gasaro kaburaga wambiye ko nta kindi ushaka uretse urukundo ndibuka ibyishimo wari ufite ubonye umuryango nabwambira yuko kubaza gutetesha ko nta kintu uzabura muri urwo Rwanda rufite amategeko rugenderaho mbese haba hari gahunda waba ufite yuko wakwitabaza ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo bukurenganure nk'umwana w'impfubyi wiciwe ababyeyi mbere no mu gihe cya genocide ababyeyi bazwi n'uwabishe
yego icyamfasha reka mbonye ubutabera akaba ari bwo bumfasha iki kibazo kikarangira kandi nkabasha kwishima muri uru Rwanda kuko nimba hari ikintu kimbabaza cyambabazaga icya mbere kuba ntaza umvuka ibyo narabimenye namaze kubimenya ikindi cya kabiri hakaba nibaza impamvu uruhande rwa za mama kukibahunda ikagaragara cyane kuko ni rwo gupfa akabungu ubukara bwa mama akabahunda bikagaragara abo ngabo bandi babiri basigaye ukaba ari banyihakana kemera ko ndumva ndetse n'abaturanyi bari barabakabyemera rero hakaza bibazo nk'ibyo nibaza nimba koko u Rwanda rugendera ku mategeko bamfashe kintu kibasha kurangira kuko ndabaye ibitaka ndabaye bitakira abanyarwanda kuko nimba hari ikintu kibabaza ukubaho zimbo ababyeyi barapfuye abasigaye ari basohanye bari kumuteranira na bigeze ahanga byo bakagufashije bishima ko babonye nibura umwana wabo bavuga ati nibura reka tumufashe n'abagira icyo ageraho cyase tumwiteho tumuhe urukundo rwa kibyeyi umunsi wa none akaba aribo ugaragara nk'aho badakeneye no kumbona badakeneye no kumenya mbese ndi kuvuga mbabaye sinzi
ndabyumva
bamfasha na perezida akabasha kumfasha nimba yabyumva kuko ni ibintu bimbabaje
Kanyenzira iyo ugejeje hejuru mu bushorishori ugatabaza umukuru w'igihugu aho ngaho ndahamurekera kandi ndahamya yuko azakumva akazagutabara uri umunyarwanda abanyarwanda benshi bamutabaje arabatabara kandi abatabara vuba aho ngaho rero ndahamurekeye ndumva ari naho ngusezereraho ngushimira ko wagize ubutwari bwo kugaruka mu kiganiro kugira ngo uvuge uko ikibazo kimeze ubwo ndakuvunyishirije ahasigaye Perezida wa Repubulika nk'uko umutabaje nibimugeraho azakurenganura nk'uko arenganura abandi bana b'u Rwanda ngaho rero ukomere ugira amahoro
yego murakoze cyane kandi ndashimira ubufasha mu munsi ku munsi
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio ijwi ry'America ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga Janvier Uwineza ari mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Muhima mu kagari ka Muhima umudugudu wa Gakinjiro ararangisha umuvandimwe we yabuze mu mwaka w'1994
ndarangisha umuvandimwe witwa Methode Robert ise akaba yitwa Ruvuruma nyina akaba yitwa Muhawe n'Imana Venantia mukuru we yitwa Ndowa Paul Museveni mushiki we akaba yitwa Gishikazi nyirasenge akaba yitwa Cicire sekuru nawe yitwa Bapfakurera se wabo yitwa Gapeshi yigaga Rugenda Irukumbe yabaga icyahoze kitwa Komine Sake yatandukaniye n'umuryango we ikibeho
uravuze ngo yatandukaniye n'umuryango we ikibeho yavuye Rukumbera te agira ikibeho hate hari ryari
bari bahunze muri 1994 ubwo bari bagezewe n'umuryango we mu ikibeho ni muri Nyaruguru ibitero byarateye mu muryango mbega uratatana ariko we aragenda ukwe tumubura gutyo
none se nawe mwari kumwe icyo gihura mwibuka cyangwa se
ntago twari ku nibyo nabwiwe ni nk'umuryango we muri rusange ntago nje nari impari ahubwo icyatumye ndangisha nuko ari abasaza n'abakecuru ubwo buvugizi bo batashobora kubwikorera ndetse na no gukoresha rino koranabuhanga bo ntibabishobora uretse nje
yego
ni ku rwego nanjye nashatse gukora ubwo buvugizi nk'umuvandimwe
wagize neza none se metode agiye wenyine hari undi muvandimwe we cyangwa se undi muntu mu muryango we warokotse aho ngaho ikibe kuvuga
barahari hari nk'uwitwa Ndowa Paul Museveni mukuru we na mushiki we witwa Gishikazi
none se icyo gihe metode yari afite imyaka ingahe muri 94
icyo gihe yari ari mu kigero cy'imyaka 7
nta wundi mwana waba wararokotse bari kumwe bahunganye birukankanye bahunga ayo masasu nta n'umwe wigeze ababwira aho yirukansagana
ntabwo twigeze tumenya andi makuru gusa amakuru yisumbuyeho twamenye ni umwaka washize
yego
ya nawe yatanze itangazo hano kuri kino kiganiro ariko ntabwo twigeze tugira amahirwe yo gufata contact ye ngo tumuhamagare yavuze yuko ngo yabanjije kuba muri Centrafrica
urambwira ko yavuze mu kiganiro Agasaro Kaburaga
yego
none yavuga gute mu kiganiro Agasaro Kaburaga simumenye se kandi
ayo makuru twayabwiwe n'abaturanyi ubwo babyumvaga gutyo ngo bikanyuraho ariko nabwo tuyabona imitagishe tuyabona igihe cyararenze batubwira yuko ngo bumvise ko yabanjije kuba muri Centrafrica
ariko rero hari abantu benshi bakunda kubwira abandi ko babumviye mu kiganiro Agasaro Kaburaga umuntu wabo avugiramo hari abampamagara bakambwira ati umuntu wacu twamwumvise nkajya gushakisha akenshi abantu bose banyura mu kiganiro cyanjye bose mba mbazi ariko nkajya gushakisha nkagaruka nkababwira nti uwo muntu rwose ntabwo araza mu kiganiro si wowe wa mbere bibayeho hari benshi mboneyeho n'akanya ko kubakomeza no kubabwira yuko batabyumviye ntabwo byoroshye kugira ngo umuntu akubwire ngo yumvise ni byiza kumubaza isaha ukamubaza n'umunsi hanyuma ukambwira agira ngo nkubwire ko metode ntaramwakira mu kiganiro
nta kibazo nubwo ariko utamwakira waba utari wamwakira umuryango we turacyamutegereje kandi ubu buvugizi burakozwe niba kiriho rwose yazatuvugisha kandi umuryango we turacyariho
none se mubwira amakuru yanyu abo mu muryango asigaranye ni bande watondaguye abambere bafite icyo bapfana ariko se abari aho ngaho mu Rwanda bamukumbuye bamushaka ni bande
ise aramushaka bita Ruvuruma aracyariho namuhawe n'Imana Venancia aracyariho rwose ndetse na Ndowa Paul Museveni nawe aracyariho umuryango we mbega wose hafi ya bose benshi baracyariho baracyatuye aho ngaho icyahoze ari komine Sake ubungubu ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukumberi
yego none se Uwineza Janvier niba uyu muvandimwe wawe akumva hashize imyaka 28 mutandukanye yagusizwe uri umwana w'uruhinja w'imyaka 2 w'igitambambuga none niba akumva uretse kumuhumuriza ukamubwira amakuru y'umuryango wowe uko twaje ijambo umuryango wose n'iki kindi ushaka kubwira fata umunota umwe umubwire iki kuri ku mutima
birashoboka yuko yaba atakinyibuka cyangwa satananzi ariko icyo namubwira cyo ngo ahari ariho hose ashobora kuba ari amahoro twizeye yuko akiriho mu gihe akiriho rero turarifuza kongera kumubona ari muzima kandi tuzamwakirana urugwiro kandi twese nk'umuryango turifuza kongera kumubona urukumbuzi rwo ni rwose ikindi narenzaho nuko mu Rwanda iwacu ni amahoro yaza aka yatugera hanyuze ku agasaro ka uraga nka kino kiganiro kuko bazamuha nimero zacu atugereho murakoze
Jean-Pierre urakoze nawe rero urakoze rwose kuba wizeye kino kiganiro agasaro kaburaga tuzagutumikira ndizera yuko umuvandimwe wawe yumvise buno ubutumwa ngaho ukomere ukomeze utegereze wizeye
murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha
agasaro kaburaga
undi twakira ni Julienne muja wa Maria atuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo akagari ka Mumena umudugudu wa Kanyiraza ninka ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga
twabuze umwana wigaga mu mwaka wa kane primaire
mu mubudira hehe bigenda gute yitwa nde
yitwa Uwamahoro Jean Aimé ariko akaba yarafite n'akandi kazi na bamuhimbaga yitwaga bamuhimbaga Kagabo
yego mutandukanira he bigenda gute
ntabwo ari njye twari turi kumwe yari ari kumwe na mushiki we ariko umushiki we yagarutse inahanga aza gupfa ariko yatubwiye yuko baburaniye muri Congo
baburaniye ahagana he
mana we nimba ngo ari ahantu bitiwe ari karisi ni mu bice nk'ibyo ngibyo nimba ari ari kari ndumva ari gucyo yatubwiye nubwo hasize igihe
wadikari habaho birashoboka kubera ko hari abanyarwanda bahabuze hari mu buhe mwaka
hari muri 1996
1996 se Jean Aimé yarafite imyaka ingahe
ubwo urumva 1994 yarari mu wa kane yarari hagati y'imyaka nka 11 gucyo
none byagenze gute kugira ngo agende wenyine mwanyuza amahari mwatandukaniye he byagenze
gute we yaje atubwira yuko baburanye bafite ahantu bageze ngo bagatandukana barimo ngo kuhunga
ariko se kugira ngo icyo nshaka kumva kugira ngo abana bagende bonyine n'ababyeyi ntibagende nicyo nshaka kumva kugira ngo bageze muri Congo ariko bavuye i Rwanda
urumva yarari kumwe na mushikiwe ababyeyi bacu bari barapfuye imbere
yego
yajyanye na mushikiwe batandukanye ahongongo muri Congo ngewe ntabwo nari ndi kumwe nabo ubwo amakuru ngo nayo natwe yaduhaye bahungutse tumubajije tuti se ko utagarukanye n'umwana tubwira ko umwana baburanye
none si Uwamahoro nawe muvindimwe n'umusaza wawe
iyi ni musaza wanjye
niwe wari muto kuri wowe birumvikana
iyi yari ni nk'umwana nk'uwakanga ni nk'uwamwana nk'uwagatanu
komera kuri ako nakubazaga ngira ngo numve ukuntu abana batandukanye n'ababyeyi babo ndagukomeza abirumvikana ko nta none ubwo rero ahunze ajyana na mushiki we wowe usigara mu Rwanda mushiki we aragarukagaruka atamuzanye ababwira ko batandukanye kuva icyo gihe 1996 nta makuru ya Jean Aimé mwongeye kumenya
nta gakuru ke tuzi pe
nta n'ahandi mwashakishirije ubundi bwo bwa mbere mushakishije
nibwo bwa mbere nuko numvise ikiganiro nkavuga nereka nanjye ngerageze nshakishe wenda hari igihe yaboneka ntawamenye
muri 1994 mwari mutuye he
bari batuye mu Nyakabanda njye ntabwo nari nturanye nabo bo bari batuye mu Nyakabanda
none se mu makuru wahawe nta muntu bari baturanye wakubwiye ko yababonye bahunga bakava i Kigali bakagenda kugira ngo abana batoya birumvikana cyari igihe cy'amage ariko kugira ngo abana bagende bonyine bagira iyo ngiyo ntiyabuze umuntu mukuru w'abacegeregera waguha makuru akubwira ati abo bana bagendanira babonye nta muntu ugize nari nka kubwira ko yababonye bagenda
umuntu nawe ugeze kumbwira ko yababonye nabwo ngo bahuriye muri Kongo ntabwo yigeze ansobanura ngo twahuriye hehe kandi nawe uwo mumama nawe yaje kugera warapfa ntabwo yapfiriye mu Rwanda ariko amakuru yangezeho ko yitabye Imana nta wundi muntu yigeze ampa amakuru pe gusa mfite murumuna we nubwo yari akiri muto cyane
yego
ariko uwo murumuna we yaravuga ati nanjye sinibuka ahantu twari turi ukurumva we bagiye mu 94 yiga mu wa kane primaire uwo murumuna we yari gatoya we afite nk'imyaka 6 n'umwana mukuru ni umusore nawe yari umuntu w'umugabo yarakuze
ajya kubaza amakuru ye mujya muganira muti muvandimwe ari hehe mukunda kumutekereza
mukabije yataye n'icyiza aravuga ati ubu ngubu ndatekereza ko atakinabaho
birumvikana ariko burya icyizere kiraturema icyizere kiraturema
kiraturema pe n'ubu hari kare sinzi umuntu twaganiye ndabashangiye namurangishije nta n'ikisubizo nigeze mbona sinzi umuntu twari turi kubiganira
none ndaguhamagaye
none ubwo njye birananunguye kandi kare nahoze ndi kubivuga
urumva
rero ari umuntu wari waje hano mu rugo turi kubiganira nyina mbwira ukuntu ngo batoye umwana mpita mbaza natwe twabuze umwana ariko twarangije gukuraho nyine ntabwo dutekereza ko uwo mwana akibaho
ngaho rero ndaguhamagaye kugira ngo Jaime w'amahoro umurangishe niba kumva niba ari warekare ariko ntabwo umuntu aguma ahantu hamwe cyane cyane yari mu gihugu kitarike hari igihe agenda ashobora no kuba ari mu kindi gihugu aho yaba ari hose niba kiriho niba kumva muri kano kanya mu kiganiro Agasaro Kaburaga ni wa munota ntanga niki ushaka kumubwira kikuri ku mutima
icyo nshaka kumubwira ni uko abaye atwumva twakongera kumubona pe buri munsi mbisaba n'Imana nimba kibaho akihumeka uhita kazongera duhuze pe
yego
icyo kintu mora nsaba Imana nkavuga nimba kibaho kuko witeka n'ureba kure aho twebwe tutareba nimba kibaho azongera aduhuze tumubone
yego urakoze cyane kuba warategereje kino gihe kirekire cyose ariko nkaba guhamagara uyu munsi wari ukizera ko nzaguhamagara Julienne Mujawamariya rero ndagushimiye cyane kubera icyo kizere n'urukundo ufitiye musaza wawe Jaime w'amahoro ndizera ko nawe niba kumva azatunyuraho kugira ngo tubahuze ngaho rero nkifurije amahoro y'Imana
namwe kandi murakoze cyane
Shakagasaro kazi uzakabona wiyuciki ntege shakagasaro kazi uzakabona shakagasaro kazi
turi mu mwaka w'1995 hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukwezi kwa cyenda mu cyahoze cyitwa komini ntongwe ikinazi mu cyahoze ari perefegitura ya Gitarama hari umusirikare w'ingabo z'u Rwanda wahakoze igikorwa cy'indashyikirwa yitwa Nzamurambaho Karekezi Karekezi ashobora kuba ari se yayoborwaga na Suryatna Jimmy Kamugisha babanaga n'uwitwa Rugambwa na Murara n'undi witwaga Ndani bahavuye bajya mu by'Imana uyu Nzamurambaho yari muri batayo yayoborwaga na Kapitaine Ntare yabaye Gitarama RP kimwe na Ndani uwo umuntu yagiriye neza yanyuze mu kiganiro Agasaro Kaburaga amushaka yitwuza kumutura ineza yamugiriye
nzamurambaho Karekezi aho uri hose niba wumva ijwi irya Amerika tuzaguhuza n'uwo muntu ushaka kukwitura ineza wamugiriye niba hari uwa wumva iri tangazo nawe yatubwira kubera ineza yawe mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga mu mwaka wa 1994 abana babiri babahungu umwe yarafite imyaka 11 undi afite imyaka 6 bavuye iwabo aho bari batuye muri komini ya Ntongwe bahunga bageze hagati ya Ruhango na Kabgayi umuto yananiwe kugenda umukuru akurikira abandi kugera Kabgayi abo bana bombi nibo bonyine barokotse iwabo umukuru Murengezi Wilson atuye mu karere ka Huye akagari ka Kiruhura umurenge wa Rusatira umudugudu wa Rubona arashaka kubona murumuna we atekereza ko ari mu Rwanda iki ni gice cya kabiri cy'inkuru ndende twacumbikiye umwana ageze ikabgayi yagiye gufunguza cyamuramira agasinzira imbehe mugeze ku munwa
yarangije ati ajya mu nzu yari ari kumwe n'imiryango ye andikaza nyine hanze y'umuryango kwishima anzanira ibiryo hari harimo za pate blanche ko ntari mbizi ibyo bya kawunga birangona mu muceri hariho n'ifi hariho n'ishirayi ubwo noneho ndavuga ati reka ndye umuceri noneho nkaceho mbonashe umuceri izamukanwa kubera no kumaririye ntarya yani gamita ni amonga ko kwishima ndashinjira ndaje abiryo biteretse aho ngaho bana ho kwa mupadiri yaje gusohoka asanga nyine isana iteretse aho ahita mbwira ati rero atereka ngo aga karita uzane ngo jane mu bandi itonto amaga karita bafatira za igikoma n'ibindo ubwo nyine anjana anjana mu bandi muri sare hari harimo abantu bakuru n'abana tujya tugeze muri sare ndarayemo rimwe itondo nyine ubwo dasita zigeze tujya gufata nyine ubwo nyine mu gitondo twayanjyanyeyo duhita tujya gufata igikoma aho tugiye gufata igikoma kaka kahita bahita bakanyiba ariko urumva nyine bafataga ibiryo tugasangira namazemo iminsi ibiri umunsi wa gatatu nkatangira hese zihagera yageze wa mupadiri arasohoka none amaze gusohoka ba bantu twabanaga muri icyo gihoti tabambwire se wa mwana we wakurikira mupadiri wenda yazakurokora ubwo nanjye ngira gute nsohotsemo gutyo ndamukurikira urabona hari hari agakiyosike kako kakora njya ntibagerwa wa mupadiri ahise agenda n'iyo miryango ye babanaga amaho ahita bicara aho kuri ako gakiyosike n'amamatera noneho nyine arambona ambona inyuma nyine nanjye mbakurikiye arambwira ati se wa mwana we wimura ndamubwira ati bambwiye ngo ngire gute ngo mukurikire ubwo wenda hari ikintu wazamarira ubwo nyine patera yambwiye ati rero wa mwana we ati nta hantu mfite wo kujya nanjye baza kuba mpafite mba mbujyanye ubwo nanjye nyine nagumye nicaye aho ngaho ariko amasasi ari menshi ubwo noneho kwa mupadiri sinzi igihe yagendeye gusa bwaje nyine kujya gute bwaje kunyiriraho
kuki utasubiye mu kigo ahari abandi aho inkotanyi zari ziri
ntabwo gusubirayo ntabwo byari gukunda kuko umuhanda hari hari n'intera hamwe n'amasasi ari kuvuga ntabwo nari kwenda kubona ukuntu ninjira ubwo nyine nafashe umuntu navuze ati reka ngume hano ntegereze ikizaba nyine narataye aho ngaho nzamuka mu gisare ko noneho ngeze mu gisare cyari ruguru ubwo hasigaye hari inzu ya beka beka niyo iyingiyi isigaye ikorera n'ubundi harimo n'abandi bantu nanjye ndyama nyine aho ngaho mu gisare ariko umunsi wakurikiye bukeye mu gitondo hahise haza abasirikare bo kwa Habyarimana baje bahita bafata n'umukecuru umwe bahita babwira interahamwe zari ziri aho umusirikare avuga ati uyu mwana n'umukecuru uzagire gute uzajya ubandebera umusirikare wo kwa Habyarimana sinari muzi nyine interahamwe zaraturebye ariko byageze nyine amasaha nimugoroba wa mukecuru agira gute abarwaye bya bindi byo guhiga umukecuru uzana hamwe ziraziza zirafata tuzamukana mu isoko tujya gushaka ifu y'igikoma ngo bamutekere igikoma turayizana tumutekere igikoma gatimo ariko bwace ayitaba imana amaze kwitaba imana ese nuka nyina abantu umwe nyine bayitabagira gutesoka bajya hanze bazajya bariho barara umunsi wakurikiye inkotanyi zahise zihagera zihageze abantu barirukana irukanze ndabaga rero njye ntabwo nirukana umane cyicaye aho ngaho inkotanyi zihita zigera gutya ntafata tujyana mu isoko bamfatira inkweto ndambara imyenda noneho duhita tujya gute duhita dukomezanya ariko abari bari ku rugamba bo barakomeje abari bari inyuma nibo bahise bajya gute nibo badufashe twari nk'abantu bagera nko muri 18-20 tujya gute dusubirana inyuma noneho tumaze gusubirana inyuma ndavuga ati ubungubu wenda kuko dusubiye inyuma tugiye gukomeza umuhanda nzabona murumuna wanjye ariko byagenze ahubwo twahise dutangira kunyura inzira z'amashyamba naho n'uwo muhanda ntabwo ariwo twakomeje tuza kugera ahantu bita ku Mugina turakomeza nyine turagenda tunyura aho bita za Gako turagenda tujya ahantu bita Irima Irima turagenda tujya mu kigo cy'amashuri niho twabaye kugeza igihugu cyose kigize gute gifashwe ariko ubwo muri uko kugenda akaba ari umuhungu bita Ntawiha yamfashe ukuboko wabona ahantu bita za Musambira ambwira ati wa mwana we ngwino tujyane komezanye anjye ababyeyi banjye na murumuna wanjye sinzi ahantu bari ariko ngwino tugire dute ngwino tugendane nyine turagenda kubiza kugera nanjye kugenda biranga bafata igare bakanshyira ku igare bagenda bancunga ubwo nyine twagiye tujya Irima igihugu cyose tumaze gufata ariko uwo muhungu ku bw'amahirwe yagize gute yahise ahura na nyina na se na wa murumuna we ubwo nyine turajyana tubana za Irima Irima nyine igihugu tumaze gufatwa tugira gute batwohereje amabisi adutwara tunyura mu mujyi wa Kigali duhita tujya kuba hehe duhita tujya kuba nyine Musambira iwabo nyine w'uwo muryango ko tumaze kuhaba barambwiye ati si wa mwana we kugeza ahantu aha batamenye iwanyu ndavuga ati nahamenye ubwo Ntawiha yaje kumfata turagenda n'abantu benshi bari bataragaruka turagenda turagenda tugera hehe akagenda nyirange ageze ahantu akanga atanga urahaje ugati ndahaje haragiye tugera ku isambu basanga nyine wa mukecuru twari duturanye nawe batubwira ngo bashiki bantu bageze gute ngo baraje ngo barashe ngo ariko ntabwo bageze gute ntibamanutse bagera ubwo nyine wa mukecuru barambonye bagira ubwoba abandi kugira ubwoba abo bantu witwa Ntawiha nyine arabaza ati se uyu mwana muramuzi ati wabona iki bahita bamwereka ati wabona aho ngaho naho nyine amazu barayashe ese tugira gute twese twongera duhita twisubirira mu Musambira
hagati aho se ko intambara yarangiye usubiye intungu iwanyu wagiye Irima uzi kuri umanuke hepfo ugahura na mushiki wawe na n'ubu nta makuru wari wamenya mushiki wawe nta kanunu kaho yarahererereye
abo bashiki banjye banamenye amakuru ko bapfuye
naho se murumuna wawe
murumuna wanjye nawe ubwo jenoside nyine irangiye ibintu bisubira mu buryo narumva nasubiye nyine aho ngaho aho mvuka aho mageze ngaye mubyara wanjye uhari akaba hari undi mubyara wanjye nawe wabaga i Kigali yabaga kwa Masenge aramwohereza aho gatsi uzagende urebe ko kwa Gasirabo nta muntu warokotse usanga hari umwana waba wararokotse uzahita ugira gute ahita umuzana ngo nyine ahise nsubireyo uwo mubyara wanjye arambujije kongera kujya gute tusubire i Musambira ubwo hashize narahari umunsi wakurikiye umubyanjye twakanyenzi ataza aramfata tujya i Kigali niho nyine nahise ngira gute ngenda nkomereza ubuzima ndandiga mushuri ndayiga ariko na mahirwe make uwo muhasenge nawe yaje kwitaba imana muri 97 ubwo nyine ndumanye narakomeje ndiga nza kurangiza na kaminuza nshaka akazi ariko ubwo hagati aho nasubiye najyaga nyine njya guturaho ku isambu aje gushaka amakuru kuko hari umusore twari duturanye bamwitura andi mazina ye ntabwo nyazi akaba ari mwene budara akaba baturiye munsi y'isango yacu ubwo noneho uwo nguwo yaje kujya mu gisirikare noneho agiye mu gisirikare aza guhura na murumuna n'uwo murumuna wanjye ako murumuna wanjye ari mutoya ntabwo we yari yari umusirikare akubwo nyine yagize gute amubonye umusaza umwe yamufashe amwikoreje umusambi amwitwariye agira gute ahita amumwambura amumwambuye amuhereza iki amuhereza fande wabo nyine bakome barakomeza fande wabo agira gute amuhereza umugore we wa fande bamwitaga agatambira noneho amuhereza umugore we bitaga Katarina ngo yavuraga abasirikare yari umuganga ubwo ayo makuru niyo nabonye noneho naje kujya no mu rwego rushinzwe nyine iperereza mu gisirikare ndakubaza ndavuga se icyo gihe yitwaga Kitu ubonanye n'umu majoro sinibuka amazina ye ndamubwira rero itinzanya ni ibi hari murumuna wanjye byagenze gutya ahantu ku Mugina nyine arambwira ati rero tibisonyete njye nta kintu nagufasha uzakomeza ubutwe nyine yambwiye n'izindi nkuru zitari ngombwa ko mvugira muri iki kiganiro ambwira ati rero ati ntakundi nyine uzakomeze ushakishe ubwo nagomeje gushakisha barangita bati ngo uwo gatambira yaje kuza gukorera nyine hano za Butare babyitaga Butare kera ubwo nyine ndabaza ariko birangira ntagize gutyo nabonye contact ze nyine birangira muzi rero icyatumye mbahamagara navugaga ati kuko mwebwe ijwi ryanyu rigera ku isi yose turumva nimba wenda ku bose hari bakiriho abanyamakuru bagera gute babyibuka babyumvishije kandi bamfasha nkaba nakongera nkamubona urumva ntabwo nteranwe ntizamwishe yaguye mu maboko meza y'impotanyi wenda nimba araje kujujujujira wenda nk'indi ndwara wenda cyangwa ikindi kintu ariko mfite icyizere ko ashobora kuba akiriho akaba ari nayo mpamvu nabandikiye mbasaba ko namfasha mukaba mwamfasha gushakisha
nagira ngo nkubaze niba murumuna wawe genda ashobora kuba ataragushatse turakwazi ko nta muntu nta muryango asigaranye ashobora kuba ataribukaga aho yakomokaga we wari mukuru washoboraga kuhibuka we ashobora kuba atarahibutse akaba yarakizwe mu kigo cy'imfubyi se cyangwa se n'uwo mudamu Gatarina yaramureza akamukuza cyangwa se n'uwo Gatambira yaramureza akamukuza niba kiriho akaba kumva magingo aya niki ushaka kumubwira mu magambo make
ushaka kumubwira no ko yazo tugahura tukongera tugine tugakora umuryango nange ubu nyine naragaye mfite umwana umwe w'umukobwa yazo tugasatse aramutse akiriho yambwira ahantu ari iyo hantu ndi uruva ngo nyine nahababwiye noneho tukaba twagira gute tukaba twabonana tukubaka umuryango nyine
Murengezi ndagushimiye cyane kuba wizera ijwi ry'Amerika ko waje muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga ukomeze utegereje wizeye ngaho gira amahoro
namwe murakoze
inkuru ndende ya Murengezi na murumuna we ni hano irangiriye
Shaka gasaro kawe uzakabona
mazerero
Shaka gasaro kawe uzakabona
wiyukike integeye
Shaka gasaro kawe uzakabona Shaka gasaro kawe uzakabona
Mariamu Mukarugomwa atuye mu karere ka Ruhango umurenge wa Ntongwe akagari ka Gako umudugudu wa Nyabyugi ararangisha umwuzukuru we wavangwe muri Kongo afite imyaka ine abamuciryera bwa nyuma bavuga ko uwo mwana yari mu Ruhengeri mwaka w'ibihumbi bibiri
ndarangije tuyishime Jeanette ndi nyirakuru ndi nyina wabo wase
uri nyina wabo wase ise aracyariho
aracyariho ariko ntari mu Rwanda
ntabwo ari mu Rwanda azi neza yuko urimo ushakisha umwana we
arabizi
mwarabiganiriye
yatubwiye niwe watubwiye nyine uburyo yagiye n'amazina ye
yabahaye uburenganzira bwo kurangisha uwo mwana none se uwo mwana yavuye mu Rwanda ajya he ryari
yavukiye muri Kongo bari barahunze
yavukiye muri Kongo
bari barahunze
ubwo hari mu mwaka wa ryari avuka
nyine ni ukuvuga ngo ise na nyina bahuriye muri Kongo niho bashakanye
niho bashakaniye
yee
babyara umwana
yee
bamusiga muri Kongo se byagenze gute nsobanurira
mu gihe ntabwo yamusize abasirikare ngo nibo bamujyanye mu rumbi
abasirikare bahe bamujyanye
umva sinzi niba nawe Rwanda ari kugira ibyo byose hari kuko bari bavuze ko yaje ari mu ruhenge kujya gushakisha toilette ubwo rero yitwa Mugenzi Diri
yego
noneho mama we nini yagire Mugeni
yego
yee
none se uyu mwana uyu mwuzukuru wawe bakubwiye aho ashobora kuba ari magingo aya
nyine niba bigeze gutungura kera ko ari mu Ruhengeri tuza gushakisha aho ngaho turamubura bamujyanye afite imyaka ine turakumara turashakisha turamubura ntako rutangize rwose umwana wari ufite imyaka ine mu 2000 urumva ubu ni mukuru cyane
wigeze ujya kuri SOS i Kigali mubyeyi
oya ntabwo amazi aho ndi ni kuri kuri wari uri niho nagiye
komera shaka utuze ubanze umwe dukomeza
nukuri ubwo nyine nge nasiragiye aho Kigali nasiragiye Kigali cyane ndashakisha mu buryo bukomeye ubu ndamubura ndatuza barongera batubwira ngo ari muri Kigeme tongera turashakisha turaheba
ntiwumva Kigeme aho ngaho
arongera rimwe batubwira ngo ari Bukavu n'ibintu byinshi bakomeje kutubwira
ni bande babibabwiraga mubyeyi
ubwo ni nyine ni nkuru nk'umuntu akavuga ngo wa mwana mwabuze ngo ari arana aho tubatumayo tugaheba gutyo
bababwiraga se umufite cyangwa kwa bagaru kubaha amakuru gusa adafite ahashingiye
nabonye ari nk'imuwabura batubwiraga ariko buri uko ntabwo wari bahazi ni inkuru ziko abantu bagiye inkuru kandi iyo umuntu yahuye n'ikibazo uzi ko anagira n'abashungerezi buryo
yego hanyuma se uwo muhungu berenye na wabo akaba ari nawe se watuyishime akaba ari muri Zambia wambwiye ko yaguhaye uburenganzira bwo kumufasha gushakisha umwana we hari amakuru yaba yaragusangije hari amakuru yaba afite yaho umwana we yaba aherereye cyangwa se nawe aravuga ati dushyire hamwe dushakishe nanjye ntacyo nzi
yamubuze ntabwo aza aho aherereye ntabwo aza aho aherereye niwe waduhaye imyirondoro ye
yego
yatwohereje imyirondoro ye ngo dukomeze dushakishe niwe wayiduhaye igihe bamujyanye nuko bamujyanye afite imyaka ine atubwira ko ari abasirikare ngo mu Rwanda ubwo bamuzanye ubwo rero nyine nanga kwicara ndavuga ngo reka ndebe ko Imana yadufasha
nagira ngo byumvikane neza abasirikare uvuga b'u Rwanda bazanye uwo mwana bamuvana muri Congo bamuzanye i Rwanda niko bimeze
niko yatubwiye niko umwirondoro bumeze
ibyo ni byiza rero hari abana benshi igisirikare cy'u Rwanda cyavanye muri Congo kibazana mu Rwanda kibashyikiriza ibigo by'imfubyi birera abana b'imfubyi birera abana badafite ababyeyi byari hirya no hino mu gihugu haba ku Gisenyi haba i Butare naho cyari gihari naho ku Kigali bakubwira cyari gihari na kubwiye na SOS Kigali aho hose hari ibigo bitandukanye byagiye byakira abo bana badafite kivurira badafite ababyeyi niba hari uwumva muri kano kanya ijwi rya Amerika muri kino kiganiro agasaro kaburaga amenye ko hari umwana w'umukobwa dushakisha ariko nagira ngo mfashe nta kuntu wamumenya kubera ko yavukiye muri Congo
ntabwo namumenya n'umwirondoro siyohereje
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 0 7 4 6 3 0 nongere nyisubiremo ni 001 2 0 7 4 6 3 0 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.